mambo vya kile kwa ale ili ule msosi aisomi kaba mtosu prosifoni maloshoni nikaacha nikaanza shika mikrofoni freestyle kibao kristoni zikasikika mwambo wadi mamtoni walavu kwa masera tunoka mwa bila hela mifuko imekauka mpela meshe nye mpela mpela leo kesho unaozia jela masumi inabidi kununa asira za mkumu kula kuna
Abelanga hudon May goodness come Babylon go down May goodness come Babylon go down